Masula fumo twenga mbiri Undi kulubuto nga kondi Mbela muka mwangalu nimi Baby, wanefuga Jagala tuse chimunga kuyege Gawobera wembera Sena kutanira wenge Hey, holina manyi One second and ngonda To you all I turn You're not Jonesiza Jogenda na agenda Ono yanaza kama siga kona Mwagala watani kwejusa Aliwe birunji tomoni Katula kebi sebuka Yalimu vitamini Enziza mwamanyi Wabulamu kama ya kuonda Katula kebi sebuka I lose control Webana sekulawa Zisambola kumikiriza wanda Katikitiki mkwano Uotova Banga kwe basude mchiviranga sirina yama oh, oh. Zena manjira kuba na we Uli changa chita mula woli Era kwe mpaji Ewa nini robo la muwange Mazima uli chavuta Mazali teyoka baby Esanyo lini valia mochi wagonja Polo ni cha chancha Ono ya naza kama siga kona Mwagala watari kwejusa Haliwe birunji tomoni Katula kebi sebuka Yalimu vitamini Enziza mwamanyi Wabulamu kama ya kuonda Katula kebi sebuka For you will never ever die Baby, I promise you I'll never make you cry I live on my secret jolly Sirira bankana baby wange Nikume chigamo change Siri kuiwa Zekuete chikudiamu Kukwana chisinga Wamanye vyange Hero wange Kwe munange Ono ya nasa kama zika kona Wakale watali kwejusa Aliwe biruji tomoni Katula kebi sebuka Yalimu vitamini Enziza mwamanyi Wabulamu kama ya kuonda Katula kebi sebuka Ono ya nasa kama zika kona Wakale watali kwejusa Aliwe birunji tomoni Katula kebi sebuka Yalimu vitamini Enziza mwamanyi Wabulamu kama ya kuonda Katula kebi sebuka